Jobe 32:1. Lawo madoda amathathu ayeseyeka umphendula uJobe ngokuba wayelungile emehlweni akhe. Verse 2. Lwaselivutha ulaka lika Elihu indodana kaBarakeli umbuzi womndeni kaRamu. Ulaka lakhe lwavuthela uJobe ngokuba wazithetha yena kunoNkulunkulu. Verse 3. Ulaka lakhe lwavuthela nabangane bakhe abathathu ngokuba noma bengafumananga impendulo bamlahla nokho uJobe. Verse 4. U-Elihu wayelindele ukukhuluma kuJobe ngokuba bona babe badala kunaye. Verse 5. Lapho u-Eli esebona ukuthi ayikho impendulo emlonyeni yalawo madoda amathathu, lwavutha ulaka lwakhe. Verse 6. U-Elihu indodana kaBarakeli umbuzi wayesethatha-ke wathi, mina ngisamusha ngeminyaka, nina nibadala, ngalokho nganginamahloni ngesaba kunitshela umqondo wami. Verse 7. Ngathi, makukhulume insuku, ubuningi beminyaka bazise ukuhlakanipha. Verse 8. Nokho kukhona umoya kumuntu, ukuphefumula kwaSomandla kuyabaqondisa. Verse 9. Abakhulu abahlakaniphile nabadala baqonda ukwahlulela. Verse 10. Ngalokho ngithi ngizweni, nami ngiyakusho umqondo wami. Verse 11. Bhekani, ngilindela amazwi enu, ngabeka indlebe emqondweni yenu, nisaphenye niyakukukusho. Verse 12. Ngani lalela nina? Bhekani, kwakungekho noyedwa wamahlula uJobe nowaphendula amazwi akhe phakathi kwenu. Verse 13. Maningasho ukuthi sifumene ukuhlakanipha, uNkulunkulu angamphengulula, hayi umuntu. Verse 14. Akahlelanga mina amazwi akhe, angikumphendula ngezinkulumo zenu. Verse 15. Bayakhungatheka abasaphenduli, baphelelwe ngamazwi. Verse 16. Ngibalindele yini uma bengakhulumi na, ngokuma bemi bengasaphenduli. Verse 17. Nami ngiyakuphendula okwami, ngitshengise nami umqondo wami. Verse 18. Ngokuba ngigcwele amazwi, umoya phakathi kwami uyangiqhubezela. Verse 19. Bhekani, ophakathi kwami kunjengewayini elingenambobo, kucishe ukuqhuma njengezimvaba ezintsha. Verse 20. Ngiyakukhuluma ukuba ngikhululeke, ngiyakuvula izindebe zami ukuba ngiphendule. Verse 21. Mangingakhethi ubuso bamuntu, ngingathophi nobani. Verse 22.
Ngoba ngikwazi ukuthopha, uma kunjalo umenzi wami angangisusa masinyane.